shoots straight umkhakha. Amen. Sengicishe ngathi umuntu. Hallelujah. Egameni lika Jesu Christ inkosi. Kodwa ngiyacela ke bazalwane ngizwile uma ubabuzulu exoxa la. Ngathi this is the beginning, your half of mhlawumbe esingaba nawo ama-assumptions athi this is the beginning of your revival. Hallelujah. Ngoba ukubuka kwethu njengoba sihlangene la, uhlangene abazalwane from different churches, uhlangene abafundisi from different churches. Ngokwami uma ilishona ilanga kusa namhlanje masehlukana, ngibe novalo, ngafisa ukunyula ukuthi Nkosi ngiyenza ukuthi kungaphezu kwamandla ukuba kungathiwa iNkosi ayibeke kini umthwalo ewubekile manje. Akabonge uJesu. Hallelujah. So isicelo sami sithi baba uSikhakhane, baba uma amen
ngoba kuzwe
isifiso sami sithi ngiyacela, ngiyazi ukuthi iboundary number 1 ekufanele ngibuyele nami emumva ngiyoyilungisa yile issue yemali. I refuse ukwamukela amazwi asho umfundisi uZulu athi thina esiphathe sokumphongolo siyahlupheka. Ngiyawenqaba bazalwane. Haleluya. Egameni likaJesu Kristu Nkosi.
Jesu Kristu nabo wayecebile wabampofu esikhundleni sethu ukuze thina esikhundleni sakhe
sicele. Haleluya. Ngoba ngisho ukuhlangana kwethu la kungamakhosti bazalwane. Haleluya. Okunye nje acknowledge bazalwane, sishaye uNkulunkulu izandla ukuthi la bazalwane bonke enibabona bela besikhonzile akekho esikhokhelile imali. Akabonge uJesu. Nangu sambuluka futhi ukuthi anginayo imali mangiqala ngixoxa nabafundisi, kodwa isifo iNkosi esibeke kini siyasidinga njengebandla. Akabonge uJesu. Akabonge uJesu. Uma ngisho lokho bazalwane, akusho kodwa ukuthi kufanele inkabi egulayo ifakwe isipoyo. Haleluya. Ngikusho ngoba sengiyabona manje mfundisi ukuthi enye yamagunya ebikade isilahlekele thina njengebandla bekuwukwazi noma ukukhumbula ukuthi izinto ezingama-challenges kithi bantwana bakaNkulunkulu siyatshelwa ukuthi asilise. Ngoba njengoba kusuke uJanuwari sonke sinama-crisis ezimali, wonke umuntu, kodwa manje iNkosi uma isikhulu, iNkosi ayibheki ukuthi inkinga yethu imi kanjani, ngoba iyazi ukuthi ngani ingezamagunya. Manje uma isithi akuwe umthandazo, ithi akuwe umthandazo, ukuthi imali inayo noma inayo akuyinto iNkosi eyikhathalele, ngoba iNkosi ithi mina ngani ninikeza nonke, kodwa inikeza konke, kodwa inkinga sibe sashoda endleleni ngabantu abazo-unlocka zonke lezi, kube sesiyazi ukuthi ubusuka manje. Haleluya.
Amen.
Egameni likaJesu Kristu Nkosi, sisabukela umfundisi ngiyenyukela abafanele ukuze uqondile kunjalo. Haleluya. Ngiyacela bazalwane, ngizohlela nje indaba ukuthi ubaba abe simgodukisa uyogibela usegoli baba. Yes. Haleluya. Ukwenza lezo zinto. Amen. Egameni likaJesu Kristu Nkosi. Amen.
Umkhulu Simba.
Tell me. Sibopha wonke kwesidlumnyama sifaka phansi kwenyawo zethu ngegama likaJesu. Sicasha phansi komphembe oyigazi likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wena ongavinjelwa Nkosi yami ofohla nalapho kunama-generation curse nalapho abathakathi bagqiba imbuzi wena weqe lapho ishimizi ekugqitshwe inkukhu emageyithini wena wenza sente singabi nemeko uNkulunkulu somandla abathakathi bayasiworshipa every time ngoba yethu ukuthi sidlula kanjani kulezi zinto abatshelwe kude eMozambique ukuthi siyasebenza wena uNkulunkulu wadalisa nomhlaba wagcwalisa icebo lensindiso nesiphambano lapho indodana yakho ihlatshwa igazi lesithembiso eliphelelisayo ukubuyisana komuntu noNkulunkulu. Sibonga ukuthi nasesihogweni wa-exchange ngeyakho impilo ukuze ezethu singasayi lapho baba wena usole sahluleki even nasekuseni nje sithi baba izwi lonke liwile liphelele baba uclarifya ke khazimisa zonke iy'njumela ezibuye ngaphambi lapho konke kushiwo sikwenze singakabalalela kuphela singezi siphume siyokwenza ngoba isigaba sokukholwa sokwenza baba ke we ask this ngokuthembeka kuwe ney'ngeloso esihamba nazo nange-authority nje uNkulunkulu siphe yona sibiza inkazimulo yakho elingana nemeasure of our faith in Jesus Christ's name. Hallelujah. Ngibingelele usuku olubikele olu ngoba sebethanda ukuhlakazela. Amen. Ngibingelele ngizoba mfishane abazali baseLady Smith ngiyaqala ukufika kule ndawo. Angazi ngibe ngangigcina isikhothe nje eminyakeni kube icebo likaNkulunkulu and nginokukholwa ukuthi ngokunyathela kwami la kukhona into ezokwenzeka ngoba usikhakhalelo usungasethekwini nonkosikazi oyedwa usizo uNkulunkulu nje ngomusa ngoba kahle kahle uNkulunkulu asimkhonzi ngaphezu komusa esiwutholile njengangelana nje nami ngilethe imeasure noma isilinganiselo somusa engawuthola. Amen. So ngiyelenze ngisaphumele ngilende abaprofeti bami ke ufuna siye laphana uHosea chapter 12 Hosea chapter 12 ufunda laphana wale Bible esiZulu uzongifundela from verse 10 ukhala mhlawumbe uzofunda verse 6 verse 10 no verse 13 verse 6 verse 10 verse 13 ungifundele nje onezwe likhulu nje verse 6 yabona ukuthi ufunda lesingisi esidala ngifunda nalo kodwa. Amen. Chapter 12 Hosea.
Uthoba wangu uIsrayeli eGibhithe umprofeti wagcinwa umprofeti.
Leading us can see, therefore turn thou to thy God, give mercy and judgment, and walk on thy God continually. Verse 10. I have also spoken by the prophets, and have multiplied visions, and used similitudes by the ministry of the prophets. Verse 13. And by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved. Kune tendency ke kunomkhuba ukuthi iBhayibheli malifundwa abantu bangathathi seriously ukuthi iBhayibheli nalo lo part enkonzweni. Abantu bababe ne interest yokuzwa ukuthi uthini wena. Ngale ndlela ukuthi uphume inkonzo abantu bengakhumbula ukuthi bethini, bekhumbula ukuthi abefundisi bebethini. Kanti khane sinikudukiseka, awudukiswa yinto emfundile, udukiswa umcabango ofakwa umfundisi phezu kwethu. Izwi nje liyayingale ndlela ukuthi uma umuntu ofunda izwi kakhulu, uyivulela izwi kakhulu, ugcina enkonzweni engathi umuntu onenkani. Into ezofundisa kakhulu ugcina ebuzini buze emningi ey'ncekwini ukuthi le ndivesi kusho ukuthini. Kuthiwa awayinaki kuyona, ungayinaki kuyona. Even it's because izwi linokuthatheka phansi. Yini ukuthatheka phansi? Kuthi usathane uyazi ukuthi yona into emnqobayo ekugcineni. Yini? Izwi. Usathane angabona umkhuleko ngoba amadimoni kasathane ngoba umkhuleko. Hayi Satana. Amadimoni futhi nakona ngegama ngegama. Ngoba amadimoni anegama. Hey, haleluya. Nisangisho kodwa.
Amen.
Amadimoni
anegama.
Kunedimoni nje elibekelwa ukuhlukumeza impilo yakho wena nje wedwa. Kube nedimoni elibeka ukuhlukumeza umndeni wakini. Lele thumeza umndeni lingaphezulu ngesigaba kunaleli elibeka ukuhlukumeza wena. Ufanele ukuthi wena mhlawumbe unesifo nje sithini, mhlawumbe ne-depression, wena ungene nje i-depression or ube nesifo sokuthuza noma ube nani. Uthole nje kuhlupha wena wena. Uma lento ke wayivumela waze wafa ikuhlupha, izosala ingene ey'nganeni. Emva kweminyaka ethize izogcinisa idimoni elikhulu lozalo lala. Isiphrofethi othiweke manje ukuthi ngoba ubaba wakhe abaze wafa ebulawa yikweleti, wonke umuntu ozalwa kulo mndeni uyozafa ebulawa yintweni. Sekuyidimoni lakhe manje lo mndeni asalobe lapho kuphela. Ingabe leli misho lengamandla kakhulu ukuthi fune uyinqamule kuwe. Ngoba inqamba kuwe yiyo ayisadlulele emndenini. Anayigaba-ke uma edlula emndenini ayiqalabe idimoni kulesigodi-ke manje. Njengabantu abasuka kule ndawo banodlame. Manje usuka lapho kuney'khalo. Yabona nje thina sisuka kaZulu nawaziyo ukuthi uma ufuna ikani uyithola khona.
Amen.
Uyazi uma ufuna ikani nje uyazi labo bantu bala ngeke ayithole. Ngisho kwasho emsebenzini wathini, wathi emsebenzini omunye intombazane usebenza nayo yathi, yabona nje ngasekhaya mina ikabi nje ngihlala i-sitting room nje umzi umkhwekhu mangane umkhwekhu ukhazini ngoba kuleyo ndawo idimoni elibusayo i-authority yakhona iyikabi. Zenza ukulinda iy'ncengo before cause akusizi ngikhulume umnikazi ombone engekho la. Because uma ngikhuluma naturally kuba nomnikazi ombona, angikhulumi nebani. Because ngibizwe la esihloko sithi visions of the end time. Ngaba ngizama la, angiyihambi into zamaphentekoste nomthetho wami. ngoba kuphendekozela akamlayela uNkulunkulu. Akamlayela uNkulunkulu ngaphendekozela athanda ukuvuka noba ngumsindo. Umazuzu amathi uNkulunkulu siyale abantokozela kaye. Ngamhlaba okakezwa. Kodwa uthema kufika lo mntwana kimi ekuthini. Sizokhuluma ngemibono yethu uzogcina. Athi kimi hayi singakhuluma. Bese ke kuba khona ke elibusa ngisobe ngithe amadimoni aye ami abekwe ngeyidala. Yilapho yazi ukuthi uyakwazi ukuthi esesindisini ahlushwe iyidimoni azafa. Ukusindiswa kusho ukuthi amadimoni azahluka. Ukusindiswa ukusindiswa komphefumulo wabo. Amadimoni kufuna ukufundiswa ngezwi ukuthi uwakhipha kanjani empilweni yakho. Uma ungafundiswanga lokho ayophila. Ukuhlanga nomuntu ongaphilanga ekhaya kodwa okhuluma ngeyilimi. Usindisiwe kodwa umbona lo muntu uma ukhuluma ngakho nje uyahlalela. So when someone tells me, "God's good," I get glad to call him. We are free, Mama. We are not busy, Lela. Amen. Ngabangza ha afut. Ngoba angza ya ha kuzo kuzolwa. Dara kana we ni ha message. Dara. Kone ya kala chua all things for Jesus. Baba 1999. Eba we ma umbono wa. Uma ngoku noma ngoku RT ngale namazi yakala le television nje yahamba usathanda wangena yaphenduka naye yaba yini dala qala ngokuvela nje kodwa usathanda ngene bantu wabo. So ke ngifuna iverse la ngizofundela nje ukuthi ungasali ngaphandle. Ngizothatha 30 minutes bakholwa ngoba mina angizange ngishumayela ngizochaza umbono. Ngitshelwe lokho isihloko nje se-poster esibizwe ngawo la. Ithe visions of the end time. Bazone bizwe namiyena. Bengenza ngishumayela. Ngishumayela sigcwele ku-YouTube sesitshona. Bengizele i-vision. And akekho umzalwane engizange ngibone echaza i-vision of the end times. Indaba ngizoyikhuluma nayo. Thina amaPentecostals siyayithanda into ye-comfort zone. Yini comfort zone? Inesijwayele. Ukhuluma ngelimi lokufutha, ukhuluma izambulo. Lokho akuwona vision of the yona vision of the end time. Ukhona ukubhala amavesi awuthula. Angisabisanga amavesi. UDaniel chapter 9, verse 23 to verse 27. Nesango lo chapter 3. Bona abazana bayo. Why is it that? Sila u understand ukuthi ithini i direction ka Satan ngebaba. I direction ka moya ngwele ngebaba. Ngezi. Yile ineke ishintshe. Ivision ineke ishintshe. Into ezokwenzeka noma uyathanda noma uthanda. Bale libhayibhile bayosa abayosindisa. Akuyona bekuyishintsha wena ukuthi uzosindisa abantu abaningi. Bale libhayibhile ngumkhulu indlela ekuphutshisiwe. Alikhulumi ngabantu abaphutshiswayo. Likhuluma ngathi ukuthi phakathi kwethu baningi abakhuluma ngeyilimi abazohamba indlela ekuphuphayo. Ngoba shebi
But I don't remember, Jimmy, God is over there. Mina ngabona imenzima ngabe ngabona ukuthi microphone isebenza. Ngalo sikuyile.
Siqale le nto yayemkhulele. Asiyazi asifikile.
Hayi, isikhona kwesibini. Yesikwazi ukuyithethele. Ayifundeke, ngicela ngifundele. Ivesi again nami ngifuna luzwe kuprofeti kaNkulunkulu. Siyabonga kuba kujamela kakhulu. Bengelula kimi ngoba ngikhansela into eyiningi. Ngimuntu obhizi. Ngakhansela into eyiningi. Ngathi eyi le ndoda ize yathathe yameya driver yofika neParisburg izokhuluma nami. Angiyihloniphi. Angiyihloniphe. Hayi noma ungalifunda nje. Ingekho imali ngoba sengenzela ukuthi ubabalizwe.
Kaloku kuyena wena umkhulu wakho. Sine umsana omkhulu. Ulindele umkhulu wakho mzalo omkhulu. Ngikhulumile kwaprofesi. Ngangisini ibono. Ngifanisile ngesandla sabaprofesi.
Uverse 10 lo. Ufunde again. Hosea. Chapter 12, verse 10. I am a man. And if you have to come out of the other way, the socialism, no more than the communism, no matter. You have to catch another trouble in your car. Which will go back in this week to Suga Bandage and Kubia, but no one from a Pigan Mono, Umaba, baby, baby, my socialist. I don't mean, I come out of my communist. I don't mean, Mama sibese kuphosho bebangena ngokuqulu ngethi inkolo yabantu ihlangana phakweni. Ngiyakhuluma njalo. La inkomo ayizwa mnandi ngiyayizwa. Kodwa uzoyizwa mama wabo umuntu kaMoya. Uthi ngikhulumile nabaprofet. Hayi ngosolwazi. Hayi nabantu abafunde kakhulu. Hayi nabantu abaresearchayo. Hayi nabantu abanetheology. Hayi nabantu abanokuhlakani. Hayi nabantu abanamasu. Hayi nabantu abainvente izinto zabo ukuze bazakhele umdumo. Ngikhulume nabaprofeti. Ubani obunkulunkulu akhuluma naye njengomprofeti? Uthi ngandisile imbono. Ubani unkulunkulu andise umbono? Yabona mina ngene, ngibuze yini lokhu sikhuluma sibhikisa na TV ngathi uNkulunkulu uthele ngoba. Ngoba kusingabahlanganisa abantu abantu njengoba abantu manje uzuma uvula iqembu abantu bahlangana. Abangayithandi le nje. Singabahlanganisa abantu bathwale bathwale bonke kanti sijike usathane basathi. Kubonakala le ndoda ngomnyaka ngu-20 isiphenduka le nto siba yisona. Ikade kahle i-movement kanje. Uthi uyabona isiyisonto 20 years. Isinobhishophu le nto isisinjanjani. Zonke le nto zizikale zonke zonke lama movement. Aqala kanje. Akangifikisele. Wonke aqala kanje. Yini kini? Akekho umprofeti. Kumbula kwaku-2020. 2001. Ngikalo bona umbono oqala. Ngicanga ngonyaka ngisebenzisile. 2001. La ngazalwa khona, ngazalwa ngaphezu kwesemzimkhulu. Ngizwe
Say you're like a baby in the car. And that baby now. Say you're like a man. Say you're like a man. We space man saying that second of us saying, yeah, then I'm gonna send us a car in an app. Yo, challenge to make his body. I didn't think I'm gonna see the dog. Oh, I got some sushi, but you never see the home. Don't see nobody, somebody in the bank. We'll make friends anyway. Man, I didn't think I'm gonna swear. I'm a dandy. I'm a side. I'm a swear in the scotch. I'm going to go to the house. I was going to apply this card.
I'm going to go to the house. Ngalokho qonda leli zwi uqonde nombono. Amasonto amashumi ayisikhombisa aqunyelwa abantu bakho nomuzi wakho ongcwele.
So when he is from the Pasadena, he's when he's going to the Pasadena, and he's still the land.
Daniel, who is Luke here? Hallelujah, Jesus. Why is Luke Daniel?
Our servant.
amavili funde yakona make
amasonto angamashumi ayisikhombisa
amasonto amangathi
angamashumi ayisikhombisa
it means ngoba ibhayibheli prophecy ke wokuntu uyazivikela ukuthi iviki ngoba ibhayibheli prophecy lisho iminyaka engakho yokusebenza ekuntu ongayazi lokho kufanele nokuthi usuku olulodwa usuku olulodwa uNkulunkulu lingangeminyaka enjani e-1000 ma ukhalculate izinto ze-grace okanye ma ukhalculate i-biblical timeline yebandla lesizwe libalwa kanjani ubalwa ngokuthi 2000 years 2 days no yingako ethi ngosuku lwesithathu beyond revive kusho ukuthi the third day uzobulala Israel lithi ibhayibheli uNkulunkulu kawudala umhlaba waphumla ngosuku lwesithathu lesikhombisa wawudalithi wezuwu-6 so ke ngokukankulunkulu usuku ukapeter usuku lu-1000 years njengamanje iminyaka erekodiwe yokuphila kwabantu emhlabeni iminyaka engaki u-6000 u-2000 oqala usuwakho u-adam that's his first 2000 wakhupha nozamtoka waqala u-2000 wesibili owaphela ngokufika kajesu emhlabeni wabeseqala u-2000 wesithathu lo njengamanje sithi thina ingane ezalwe ngama-2000 sithi zama-2k lesiphele u-2001 wesithathu wesiakhele u-2000 wesi-6 okusho ukuthi uNkulunkulu-ke usuke seyivalile incwadi njengawo yathi laphana kuGenesis u-6 days kwelawo edala khona lana lo-6 days la edala khona isimo sokusindiswa komuntu kunosuku lesikhombisayo i-1000 lokugcina lapho ezobe ephumulile nebandla lakhe emhlabeni njengawaphumula nalaphana ngosuku lesi-7 ifuna siyi-understande le nto sifa siyambisana ngithi so ke makuthiwa iminyaka makuthiwa iviki kusho u-7 years lokhu bayakwazibonga abantu abonakho nje ngithi ngisho labaputiyo nojena aphikisana labantu asiphikisana lapho siyafunela lapho iqinisi iminyaka yo-7 fundani
amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwe abantu bakho nomuzi wakho ongcwele ukuqeda iziphambeko nokukhawula izono nokwenza ukubuyisana ngokubi nokungenisa ukulunga phakade nokunamathelisa ukubona nesiprofeto nokugcoba indlu engcwelengcwele
iyilonto engcwelengcwele lezi nozokwenziwapho into eyisifundofuleka uyibuze bani ngobamsandi wazini lezi izinto eyibanjwa la kuthiwaba indlu engcwelengcwele qeda isiphambeko zizobe zenzeka kuphi akekho futhi bamsanda nje ukusho ngenzela ukuthi ngiyayazi nabaphele kwasukulayi kumbalani amen kanalizwe ngiyalazi ngikhuthela ngikakhulu ngithi amen ungathoti manje angizwe ungicabangela nje ukuthi umnomngcwabo wabakhelwane kusasa afuna ihambe yo angizwe neyikhulumayo uzokhuluma la engizwanga kuthiwa yingo ngenza iclass manje udaniel ukhuluma lana utshelwa ingelosi ingelosi kanefasitheni 1 days angeke siyathumela lapho ingelosi yathi iwile emkhathini yazi umchaze kudaniel uzokwenzakala ithi ke daniel kubantu bakho ubantu abantu bakadaniel akuhlangeni nathi ngoba uNkulunkulu mayisebenza namajuda unohlelo lakhona mayisebenza nabantu bezizwe kunohlelo lakhona yingako uNkulunkulu amajuda wawamisa ngokufunda amaroma chapter 11 and 13 wawamisa amajuda ukuze thina babezizwe sihlele qa asihlele ngokufana even though insindiswa sekomjuda namgreek kodwa indlela ye-operation ayifani amajuda wakhusela umprofeti wawo kube nompriesti kube nenkosi kanjalo kube nethembeni thina kuthunyelwe i-5-fold ministry abishumayela abavangeli bagcwaloko indawo nabaphostoli kanjalo kanjalo le era le yebandla le ye-era le ye-grace le era le ye-5-fold ministry izohamba ihambe iphele ngokubuya kajesu bese kuba isikhathi se-tribulation noma se-judgment ezweni labantu bezizwe bese ivangeli liyabuya futhi iqhubeka lapho i-Israel bayigcine khona so uzuyibambisisa le u-Israel khuluma naye kodwa kuchazwa iwasha ikhalenda esifaka sonke qhubeka lapho
ngalokho yazi uqonde ukuthi kusukela ekuthumeni kwezwi lokubuyisa nokwakha iJerusalema kuze kufike ogcotshiweyo
imali eliphi lelo zwi lelo khulunywalo
bazwane ngifuna samzane ngiyabona ukuthi ani awubamsana nje mama ulayini kusukela ezwi elaphuma elithi akokwakhe iJerusalem kuze kuyofika ekufikeni kocotshiweyo skathi kumenyezelwe oeze kumenyezelwe ukuthi akuhanjwe kuyokwakhiwa iJerusalem ngitshwa lokho ofunda oeze nakwaneyemali inkosi yamemezela ukuthi kuyakhipha izwi yathi abantu ba-Israyeli manje abaningi imali sebengahamba bokwenza njani bovusa iJerusalem kusukela ngalenkosi hhayi isikhathi beqala besuka bethile bathuzi beyokwakha iJerusalem kusukela sikhathi betshela ukuthi selikhululekile Israyeli selingahamba niyokwakha iJerusalem lokhu kwenzeka ngaso isikhathi besebhabhiloni kuze kufike lapho uJesu iprince ifike emhlabeni kuzoba iminyaka engakhe funda-ke
ngalokho yazi uqonde ukuthi kusukela ekuphumeni kwezwi lokubuyisa nokwakha iJerusalema kuze kufike ogcotshiweyo umbusi kuyakuba ngamasonto ayisikhombisa lihlale lakhiwe izidaladi zalo nogange lwalo amasonto angamashumi ayisithupha nambili nasesikhathini sokuhlupheka emva kwalawo masonto angamashumi ayisithupha nambili ogcotshiweyo uyakunqunywa angabi namuntu
ujesu sibulawa nini emva kwa-62 plus iviki elilodwa qubekuzozwa
umuzi nendlu engcwele kuyakuchithwa ngabantu bombusi ozayo ukuphela kwakho kube sesikhukhuleni kube ngukulwa kuze kube sekugcineni incithakalo inqunyiwe
Verse 24, 70 weeks are determined upon thy people and upon the holy city to finish the translation, to make the net of sins, and to make the translation of Christianity, to bring everlasting righteousness, and to seal the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Let it be Israel. Lemveza ukukhuluma nathi likhuluma nokuyonguni Israel nje lo lapha eBalestine akakalutsana akakabi ukuthula uthi Paul bazavalwa amehlo lendwa yakanzeki le to finish the translation to make the end of sins and to make the translation of iniquity to bring the everlasting righteousness to seal the vision and prophecy to anoint the most holy that is uJesu sasufuneke ayomveza kubantu sihlobo bakhe amaJuda esithina esesihlwithile sesithathiwe thina mhlawumbe ezobesisela ibandla leli elizobe lisele lithiwa liyiwula elizobulawa kanye namajuda lelo abantu abazobingena moyangcwele ibandla lamoya nje langempela eliumngcwele lizobe sehlwithile uzoshintsha kujesu la aqale adile abhekane nabantu kwenziwe nenkonzo le wayeligcizelele ukuthi abantu abaningi labathileka khona abantu abaningi abathileka layela Verse 25, would know therefore and understand that from the going forth of the commandment and to restore the picture of Jerusalem and unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks. And 62 weeks is 7 weeks and 62 weeks. Logo goes up to 69. Kade kuthiwe uma sesiphele isikhathi sabo suku-70 kusuka sikhathi kumenyezwe lisephele kufika kajesu kuzobe sekuwu-69 that means kushuthini bese kwenzekani emva kwalokho lisho base ngibona abazali bani sawu kuyakhuseka abantu abakunomoya and after thela yeah okay Messiah the Prince shall be 7 weeks 7 weeks and 62 weeks and the street shall be built again and the wall even in 12 times and after 62 weeks shall the Messiah be cut off but not for himself and the people of the prince shall come to destroy the city and the sanctuary and the earth shall there in the flood and the end of the world of devastation. So, kuso ba namakhosi up to A1 Jesu is mini ventwa antichrist, no antichrist. Namakhosi up to ngenzo kuzocela zophela. Uma bela makhosi azobe evela njengabantu abagcotshiwe, uChrist usho ukuthi ugcotshiwe. So umuntu antichrist umuntu ozobe ugcotshiwe. That's why namhlanje ugcobo lika antichrist liphuma phakathi kwethu. Ugcobo lika Christ liphuma phakathi kwethu, noka antichrist liphuma phakathi kwethu. So ke kwenzekalani? That means after sekuthuthwe ibandla kuzoba nemvikeliwa elisele lapho uJesu edila namaJuda no-antichrist ephezu kwesibandla. Ngengichaza isikhathi esincane namanje la kwenzekalani ngomanje isikhathi? Ibandla lonke libuyiselwa ezweni, ibandla lonke libuyiselwa kubapostoli, abaprofeti nabavangeli bangempela. Ibandla lonke liyakhishwa kuyo yonke into engiyifundisoze. Ibandla lonke liyakhishwa kuyo yonke into engekho ezweni, noma kuqala ubani, noma kuenza ubani. Ngiyama lapho for today. Why ngiyama lapho? Ingoba inkulu kakhulu le nto, ngeke ngikwazi ukuyichaza bazalwane. Idinga i-conference noma idinga isikhathi esanele. Ningahlanganisa abantu abankulunkulu kanti bahlanganisela phezu kwamazwi. Ningabahlanganisa abantu abankulunkulu kanti bahlanganisela phezu yini lento leyo? Niqala i-NPO, niqala into yabantu, ikampani. Ngoba nifuna isiqalekiso esiyokhuluma nani nje sekufile. Abantu abankulunkulu abasiwa lokudlala. Abantu abankulunkulu ufuna kuye kubona, uye nophawu lokukhulu phezu kwabo. And uqoqa abantu abankulunkulu abe uphawu phezu kwabo. Ngoba abantu abankulunkulu siyobuzwa ngabo ngayo yonke into esiyifake khona. Uma sizohlanganisa abantu sebakhulumisa abantu abankulunkulu, kuzoba khona umntwana kankulunkulu ozojuka. Kunabazane nje abacala i-movement le kwaZulu, bekhipha abantu emabandleni, bekhipha abantu emabandleni, bethi abantu ibandla, bekhipha abantu emabandleni. Kunabantu abaphume emabandleni namhlanje badawa utshwala, bekhishwa i-movement. So ipazobe into le-movement ngoba ihambe ihambe ihambe. Kuzofunda khona mhlaba nje lapho abafundisi baphetha bonke abafundisi ngabalaleli. Ukhuluma ngoba laphi lento engale engenayo iqondo. Kanti bese uhlelo lokuhle sinaphansi. Afike sendelele ebandleni lana. Sazi ukuthi ana lo umuntu sendise kuzwala akasakhona. Wakhishwa wena. UNkulunkulu kodwa umhlaba wehlulela ince ubizo usukumisa ukuthi kuzwa wena wahlanganisa abantu wakhulumisa umuntu ungajume ngoNkulunkulu. Nihlekele ngokukhanya. Ngoba siyahlangana ukungani lento le. Umuntu abizwa umzalo lakhe abizwa umngani wakhe. Kanti uma sokwenza lento ufuneka ushintshe uphile wena. Ngisho umuntu obamjwayele nje ungamnika umuntu akhulume noma yini ngoba umuntu uma ekhuluma mbuza ukuthi mina ebandleni ngihamba namhlibuzayo ukuthi ubiziwe. Uthi ubiziwe bese into ungichaza ubufazi ubizwa kwakho. Uma ngaba ngiqonda ubizo lwakho bengifisa ukuthi kunomuntu okuphethe obiziwe apostolically. Ngiyabuza ukuthi umuntu apostolic ofusa ukusaphinda kuyena. Uma aba uvele ngikubona ukuthi into yakho ayicaci, ngiyabona ukuthi ukhona wahluku bakhona. So njengoba uhlubukile nje kwala kumina uzona isibusiso. Ngoba ngasona isibusiso lohlubukile. Nomntomba noNkulunkulu wonke umuntu ngishuba kwakho kushumayeza kufuneka uze uyova isibusiso lwa. Ngisho ukuthi uNkulunkulu ukubizela enye inkonzo kodwa ukwazi ukuba yisitha kulaba bantu. Ngoba sekuyisikhathi siqala sitshala uGeron shintshe phezulu sibe yaphula. So umuntu before inkulumise kulezi zinto ngoba kuzofika abantu abaningi abantu bangamopportunity. Uzothola umuntu umzalo obizo ukuthi akhulume ngale nkathi ikhathi uyimbulela uyena. Uzosuka omunye ngobe neplazi engasebenzi. Obe neplazi engasebenzi efana ngokala kanye neqaliso zayo. Bathi nabazalisele kuntu yakhe ikhathi. Uthole akazambizi ngisho umbizi uNkulunkulu akumbini. Ubezama amathenda la wafeyile amathenda egwaza. Eza zonke izinto la ayibulala kusebenzanga manje. Uzoyimisa phakathi kwenu la. Hey.
Yanguza, Gizanguza, and Yanishi,
angisoli le ndenze kana le ndenze kana uyabuka mina hayi kusisi but ngikuza imoya engayilandeli uma kudlamela uzobiza abantu ufuna ukwenza le namba yabona le namba lakhe mina njaka bembele ngibona imalini azokuna amagwebu abaningi ena amagwebu anamandla noma ngathiwa ngikuthenga uNkulunkulu ephakathi kwenu noma ngikubanga TV uNkulunkulu ephakathi kwenu noma ngiyitholanga imali mina ngashumayela imiyalo u-8 ishumayeza abantu abo-5 uNkulunkulu eziyimangenye ngeyitshaza zingagomanga nje phela bethu kusaqhubeka kwaze kusuka umuntu kunayela ngabaphendi kumfana obamba ikunzi esitradini wasuka intombazane iyibheka isopho laphuma ngeweekipo lo mfana wangena ehambile lambene lemsoko alo mfana obamba ikunzi itebulongo luyabulala siyabona angena la emnyango la uyangena ngoba le ndawo yamafulet uzwa ukuthi wawufika uyeza lethanda zoyimisa oyimisa sibhizinisi yakho siyapheka siyambukudla sasiphoboka abantu kanti nomzalwane lo bezoba ngikunze ubhizi kwamafonethi kwamafonethi kwase kusise kuthandazwa kwakwakhondliwa wavele intombazane yayatithi akuyenza kuthandaze mina abangajayela ukuthandaze mina kuthandazela ukudla sasithandazela abazali abangazi ukuthandaze makuthandazela ukudla ubasizi bathiwa kuthandaza awulakani sasiphoma kuthandazathandazaomhlaithandazela ukudla ngobaumambona ngave ngathandaza umthandazo oyitshumayela oprofethayo ke mpinaeni lawo lokuthi bambe inkunzi la esitradini uyesiwaube emayaza bani ngithi amen ayisebhuqelanga enyaweni enikele impilami lehlambuka yonke ukuthi nje bengingenela nangomese bengizonikhuthuza nonke la bazithinto eyinkulu singaqhumanga kuphepha lutho sikasinele bani sasikhiphe iposta kodwa ngithi ezenzeka zadlula imvuselelo ngingazala isikhothe ku-2007 lapho ngezimvuselelo open iy'gebengu tisiwu-50 ebeyibulala abantu isikhotha isikhathi sohlambe so ungaqhumanga nemoji phepha uNkulunkulu ayenzela endlela ezibizana zodwa abantu abayazoba nemvuselelo enjani ngoba ukusuka nemibono uNkulunkulu awuhambe ngokuphapha uNkulunkulu akakuthumela emzweni esangoma laphana ungene emzweni esangoma siphele isangoma kungaziwona oyedwa idwa edolobheni kwenzeke leyona into manje yaqala banesasasa waxhoma iy'thombe isibiza usathane yona kosukuzoza neyithanda kuka kuzonamna ukuthi ikosiphela beze la abangcolile beze la beseibize yonke kumhlaba-ke nibe nemaniningi athi nabo siyijumbe emoshwala sisihokweni labo yingceliseko sibonga i-contribution encane osiphe yona ngokusebenzisa lo mfowethu uDlamini maningi into ezongatheka baba kodwa sithemba ukuthi ukumbiza kwabo will save the day sithele isibusiso over his life sithole protection over his life sicela uNkulunkulu ukuthi kusuku osikaza kusukuleni le nto mayenziwile enze show izizwenaso I bless bonke abazali ngokumbeka eduze kwabo obaba abahloniphekile abazalwane abanye baphethe i-agriculture abanye baphethe mina nje ngiphethe le site le-prophets in the end times scriptures bonke abanye abaphethe into ezi-physical khona bazofika be-finance cela ngangena usathane phakathi kwabo ungamlethela abantu abayintanda kuwa abantu abajahlokukile balo mhlaba abantu abazelana ulethe abantu abakwaziukuyithiba ulethe abantu abakwaziyo ukuzima uduma in the name of Jesus. Amen. I enjoy Jesus and the J. Amen. So
simone zisimeke lokuthi singene owodwa kwegazi la Jesu. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Ukuthi mawukuzwa ukuthi umthwalo lokho njenga imbongolo njengathi usithinde lathi thina sikhokhelwa ke. Mina uNkulunkulu angibusisa nje ngokuhlakala imali ngiyakwazi ukuyithola. Amen. Yena angithole ngokukhuthuza abantu. Ngikuthele nje. Bonga ufika abantu nje uyivile ngale nkinga. Amen. Ngikuthele nje kakhulu. So business le finisha ngina yonke into ngiyasebenza ngiyasifundisa futhi izinto so ke ungabukhathazeka ngani kakhulu lapha nje uNkulunkulu mhlawumbe ufuna ukunika isibusiso ke nawe imali unayo. Amen. Ngoba ngesikhathi phela umgcotshwa ukumnika imali kuyisibusiso. Amen. Ayazi kufika lo kodwa akufunanga ngaphoqo imali njani ingekho. Amen. Into ebibalulekile nje kumina namhlanje ukuthi usifike sihlangane sinyathele sibale umlando uyibocisha kajikele ndawo lengayiboni yengaba kahambahamba kathi nangeke abantu aziyafana besinquma lodlameni la indawoeziyobulane yamtshela kwesikazi kathi ayibabeqine sequnye lo muntu umuntu ngabe hlani 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 angibona ishuhlo khanya hayi hayi ngathi ngisenkingenikena phela mna ngisitheni athi ngijuka abantu abaningi emdlabeni yenze udlame bamthumile batubiza ngihele ehlathini sathuka kunomuzi lapho wona ongena nje wona lela kokuqala ngibhalele yemabhoti athi conference akhomba kwakho lo muzi hayi kusingele lo muzi ngithi hayi wrong njena okungatheni hayi nini yajikeleza phuma umntu lo muzi ngithi indawo enjani ethuleka njani ekugcineni sathengozazi hayi kusasanjeni sesibona le ofrem ephumayo ebophuma kulo muzi leyamanga sibona nakhona sidotswa ukukhanya kwale hono luyaziyo ikhanya kakhulu athi ayirisonde kanti sesifikile. So ningakhathali abantu bakaNkulunkulu. Ma ngizwa nje ukuthi nje niyasikhumbula noma ngihlabile nje ningasibize kulawo kusonto uzodliwa inyama isibizi sesiyingxenye yomndeni. Amen. Asibona thina abantu abakhuluma umnandi bakethu asikhulumi nje kahle mina abantu abathandi ngishumayela. Ngize ngihambe ngokuthelela bemane bengiqhabe babalekela izonto zabo lezo. Ngoba futhi ungaphatheki masibaleka ngoba ngiyazi sile sikuthukuzile sikuthe uda asifani ukuphakamisa ngoba ngifuna ukufinda wena ukuthi umkhulu ngiyona mina. Amen. So isikusasa sikwize isikhathi esingene kodwa nje cha into yakho inoNkulunkulu ozophasopa nje abazosuka khona abazosomlindise kwani bethu nje usanjani. Pasa para la voz. Amén.